Ebyo nga tubitadde ku mabbali government ya Uganda etendereza nnyo government ya Bugirimani olw'enkolagana gye balina emyaka egisukka mu nkaaga egy'okolagana mu by'amazzi n'obuyonjo. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'okukyalako ku kifo we balongooseza amazzi okuli Nalukolongo Facial Sludge Treatment n'ekyaggaba Water Recycling Plant, avunaanyizibwa ku byamawulire mu kitongole ekya National Water and Sewage Corporation Simon Apedel, agambye nti ebitongole bino byombiriri bikoze ky'amaanyi nnyo okulaba ng'abantu bafuna amazzi amayonjo.
We are very grateful to our German partners for the work that they have helped us to achieve, especially in informal settlements in Kampala, the direct contribution to treatment of sewage at the Nalukolongo plant which we visited today. One of the very good things about our partnership with the German government and the German people is that most of the money they provide, the funding they provide, is actually grants. So you use the money with no expectation of it being paid back. The expectation is that the money should serve the people and continue being sustainable.
Mu kiseera ky'ekimu ye amyuka omukulembeze w'ebyenkolagana mu by'enkulaakulana ku kitebe ekya Germany mu Uganda, Philip Losho, alaze essanyu olw'enkolagana gye balina era n'asuubiza obuyambi obusingawo okusobozesa emirimu gino okweyongerayo.
As we have this cooperation now since over more than 60 years, I thought that was a nice glimpse into German development cooperation to give the public an overview of what we are doing here. I think that would be a first part. On the second part, it's very important to understand it is just a glimpse. Even if what we have seen today is tremendous work, has a huge impact for the people here in Uganda. But when you look at development cooperation, it is financial cooperation with our implementing partner KfW, but it's also technical cooperation with our implementing partner GIZ.